Soundbite Sanky Deadwalk.com Mix Monster
Easy Music. Abo Sound on the ride, on the ride.
I feel loved when I'm with you. You drive me crazy for the things you do. Upendo ambao nina kwako, tafadhali usijovunja mie mwenzako. Anatafuta kiki wanafiki, tena ni marafiki walifiki. Tukae nao mbali kirafiki, asije kaingia ndani bilisi. Maana tena ni hatari kwetu sisi, wenye roho zao kwatu kama za fatu. Wabaka Johnny wangu mimi, I love you, baby. Wewe ni wangu hakuna mwingine. I love you, baby. Wewe ni wangu hakuna mwingine.
Balade za mordo ma coração na kutenga I'm happy grande solução. Me abraça, I got you pela guasa. Me afasta, aproxima minha esposa. We got real love in every new day. If I have just like I got a new pay. Never worried of light, do it my like. What is on the just tell them I like her. It's a baby, muka kun, we need a breakthrough. You trust me, she condition, we know proof. Gani moto, kani Lamborghini, feel so cool. Love so strong to him, I'm better with you.
I love you, baby. Wewe ni wangu hakuna mwingine. I love you, baby. Wewe ni wangu hakuna mwingine.
You drive me crazy, yeah, boom boom. You got me away like I just flew. I swear my stick to my mama book a reader LTM so will save me a dime.
Yeah, oh baby. Siku yetu mimi na wewe, yani kukamisha kufamie. Hey, oh baby. Siku yetu mimi na wewe, yani kukamisha kufamie. I love you, baby. Wewe ni wangu hakuna mwingine. I love you, baby. Wewe ni wangu hakuna mwingine.
Zenwap.com
One love sank on the beat, boy.